Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni Edi Rwemba suza kandi mbaye ikaze mu kiganiro Murisanga.
Murisanga. Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko mumaze kubimenyera, ni kuwa gatandatu umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo cyangwa se mugiye n'icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zikunzwe cyane aho mu karere k'ibiyaga bigari. Mukanya turagarekwa twakira amakuru yanyu.
Ibyo uvuga ngo narasaze nuko utarakunda, ndabizi njye uzabimbaze. Nanjye suku nari meze mbere yuko nkunda, sinzi uko byaje nawe byakubaho, byakubaho ukuri byakubaho. Sinumva gako nanarira undi zari na umoza urankunda maze shiri nyota. Ye mama ya makoti niguriraga ubu sinyikoza. No
nza kureba ibye inshuti zanjye zose zihora zibaza ngo amalone wagiye aye batazi ku mwana nkunda yantwaye umutima. Yobe I love how you love me but nukura zigukunda yo. Yeah mama ma ibyo uvuga ngo narasaze nuko utarakunda, ndabizi njye uzabimbaze. Nanjye suku nari meze mbere yuko nkunda, sinzi uko byaje nawe byakubaho, byakubaho ukuri byakubaho, uri umuntu byakubaho. Urumunu benshi barabyumva bakanenga iby'urukundo ari amacenga bakavuga ngo ndi kubeshya. Siko mbibona narakunze ndacyurama ariko sinigeze nicuza kuko urukundo ari urwa mbere ubuki burarura iyo ufite ugukunda. Oh yeah, akakugusha neza. Yeah yeah, ibyo uvuga ngo narasaze nuko utarakunda,
ndabizi njusabimbaze nanje suku narimeze bere yuko nkunda sinzi uko byaje nawe byakubaho byakubaho kuri byakubaho urumuntu byakubaho bize kuri rwose byakubaho byakubaho ni kuri byakubaho urumuntu byakubaho bize kuri rwose byakubaho yeah mama
Itanga tanga mukogu erewe Itanga neza mukogu erewe Yanya musawe uraberewe Seri wanje we urasakite umungu ati Sakuru kunu mukogu arameye Mariaje chanu mukogu arameye Umukogu ati Seri wanje we niwa wemeye Nanjungo nemeye Tujani wacha wabjeji wakuwane ni miryangu gikwemeye Tosenda jemeye
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC iyo ni indirimbo icange y'umuhanzi w'umunyarwanda Nsengiyumva nkuko nababwiye ni kuwa gatandatu umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye reka duhere kuri Vincent wirwe neza
mirwe
uri hehe
ikirehe nyamugari
namahoro ikirehe
Namahoro namahoro akavura kabonetse ubu ngubu biri kugo.
Imana ishimwe. Icyo wifuza kutugezaho n'iki uyu munsi?
Icyo nifuzaga kubagezaho no gutashya abakunda kumva ijwi rya Amerika.
Mm.
Arimo mahoro biremere wose imare.
Mm.
Yadukura ukivuga hamwe n'abaturage bose batuye Nyamugari.
Mm.
Ubu ngubu turi gufata n'imigozi leta yatubwiye rwose.
Imigozi yo gutera?
Imigozi yo gutera y'ibijumbo turi kuyifata rwose.
Mm.
Kandi urabona ko ibintu bimeze neza ntari.
Aho se musigaye mutera ibijumba ko nari nzi ko ako karere kanyu gahinga ibitoki cyane kurusha ibijumba.
Aya ni ibijumba hari ibisanga tugenda duhingamo ibijumba birahahingwa cyane.
Mm.
Urebye ntari.
Okay, urakoze cyane Vincent ugire weekend nziza.
Sawa sawa namwe murakoze mugire weekend nziza.
Sawa urakoze. Radijwi rya Amerika kuri telefone dufite na hatanga imana wirwe neza.
Wire wire.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda iki Kayonza.
Kayonza ni amahoro.
Amahoro cyane.
Kuri rompwe.
Aya. Umurenge wa Nyamirama.
Umurenge wa Nyamirama.
Yego.
Mumeze mute?
Uraho kavura karaboneka rimwe na rimwe iyo byagenze neza.
Mm. Cyo wifuza kutugezaho ni iki?
Ya nabanzaga gushimira ibiganiro byiza mutugezaho.
Urakoze cyane.
Ah mama ngashaka no gutashya.
Ariko ubundi iki kigano ntago ari cyo gutashya, ubundi cyo gutashya tukigira kuwa gatandatu mu gitondo ariko nta kibazo babiri cyangwa batatu.
Nahera ku muryango wanjye.
Mm.
Mama ho ngavugamo amazina.
Mm.
Mm, mere kuri mama. Mukuru wanjye turi kumwongo. N'abandi bose b'inshuti zanjye bumva ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane hatanga imana udusuhuriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho inyamirama mu karere ka Kayonza.
Ego namwe nakoze.
Mugire umunsi mwiza.
Ego namwe.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC kiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nange Edi Rwema kuri telefone dufite na Okelo wiriwe neza
mwiriwe Edi Rwema mwa
Paderi bite
Paderi kimeze neza ku na nabaturage ba Sudan ya majyepfo bameze neza cyane
mubanye neza
twabanye neza kugendiranire myiza cyane cyane
bese indimi zaho ngaho urazivuga
akesi edimi dukoresha ni Kiswahili n'Icyongereza ahandi akaza indimi z'abaturage ndetse za kavukire harimo Rudika Runiwa n'Urufuru nuko
muri izo hari izo uvugamo
aderekereya baza gutura muri ke
hanyuma
ariko iyo bari kuzikoresha tukabatagura n'abandi tubasha kuba twaganira
ni byiza cyane icyo wifuza kutugezaho ni icyo umunsi Okelo
nabasha kugira mbanze simire
urakoze
ndashimira abanyamakuru ku munsi wabo wabaye kuwa gatanu World Peace Freedom Day jumi ariko Geoffrey Mutagoma
yarakumva ariwe urimo kumfasha kugira ngo muvugane tuvugane
yego harimo ba Charles Kabonero wakorera gumusetso
sigaba muri Suède
yego harimo ba Rutsi Mukundwa
naba mu Bufaransa
yego namwe mwese abakozi ba Voice of America mbabwira ni bibia mukora neza cyane mbahaye high five Voice of America
urakoze cyane turagushimiye cyane kandi nawe uruhare ugira kugira ngo utange ibitekerezo ku bintu bitandukanye tuba tuganiraho nawe turagushimiye
yego ndagira ngo shimire abashoramari ba Kenya baherutse gufungura radio hakurya ha muri Sudan ya Majyepfo saba ni igihugu cyacu cy'u Rwanda gifungura imipaka borohereza abashoramari n'abaturage mu gukora ngashimira ibihugu byaje ku mwanya wa mbere byorohereza itangazamakuru ngashimira igihugu nka Costa Rica Belgium Netherlands Sweden Norway n'ibindi bihugu ariko kandi nkibaza ese cya gihugu cy'igihangange ku isi kitwigisha demokarasi cya Amerika ese kiri ku mwanya wa kangahe kuki kitaje ku mwanya wa mbere
ubwo ni ikibazo gikomeye cyane mu kanya ndaza kubikurebera ndebe umwanya Amerika ihagazeho ariko muri iki gihe muri iyi minsi ibintu birasa nkaho bitameze neza cyane cyane mu bijyanye n'ubwisanzure bw'itangazamakuru dore ko usanga ryibasiwe cyane hano ndetse amagambo amwe n'amwe akoreshwa n'abayobozi agatuma habaho n'abantu bashaka kwibasira itangazamakuru
yego hano ndamenye ibihugu byaje ku mwanya wa nyuma mu gutorohereza itangazamakuru kubona ngo mu bihugu 180 ku isi gitenge isoni gitetse n'agahinda kubona harimo ibihugu byacu bya Rwanda biri ku mwanya wa nyuma cyane ndasaba abategetsi b'ibyo bihugu borohereze itangazamakuru ndetse n'abaturage rubanda rugufi mu gutanga amakuru nenga ikindi navuga kunenga ndanenga kuri izi makuru leta y'u Rwanda yashyizeho zifata abatavuga rumwe nayo kutavuga rumwe na leta urubanza Edi Rwema kandi ibyaha mbona bari kubashyiraho ntaho bihuriye ahubwo leta y'u Rwanda nibicane nabo ku meza mbona ko nk'uyu generali Nyamwasa n'abandi ba opposition mbona ko mu gihe kiri imbere nabo twe nk'abanyarwanda twababona muri kandida y'amatora ya perezida ataha mu Rwanda
Okelo urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe icyo warubajije kijyanye n'umwanya leta zunze ubumwe za Amerika uriho icyegeranyo cyangwa se raporo yasohowe n'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders ushyira leta zunze ubumwe za Amerika ku mwanya wa 48
Okay.
Urakoze cyane kandi ugire weekend nziza.
Urakoze namwe bishobotse mu kirakarimbo freedom ka icon.
Urakoze ubwo ubutaha tuzakagushyiraho ahubwo uyu munsi twari twagushyiriyeho kumuhanzi Arkeli wigeze gusaba nako.
Murakoze cyane ndabashimiye cyane kwa karirimbo mumbaye.
Urakoze. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefoni dufite Joseph Wirwe neza.
Mwiriwe Rwema.
Ni amahoro.
Amahoro namwe nuko.
Natwe turaho mu majyepfo y'u Rwanda bite.
Ndabona akavura rwose karimo karagwa. Urabona ko ibintu ari sawa. N'imyaka iratohagiye rwose nta kibazo.
Ni byiza cyane, iyo mvura igomba kuba yakwiye mu gihugu hose.
Ndabona rwose itumba ririmo ribandanya bigenda.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi Jose?
Ikintu nifuza kubagezaho. Bose naragushimye burya uri umuntu w'umugabo mu bantu nemera aho ku Ijwi rya Amerika, wowe na Thomas Kamirini.
Urakoze cyane.
Burya rero baravuga mu Kinyarwanda ngo aryo hasubiwemo.
Yego.
Umwaka ushize twaganiriye ku bintu bijyanye na politiki. Baravuga uti buriya hari igihe tuzongera tukagaruka tukabiganiraho. None hari akabazo nashaka kukwibariza gatoya.
Yego.
Mpereye ko burya urabona umuntu ari gukora akazi bajya habaho icyo bita ngo ni roterete.
Yego.
None uzambariza abahanga. Ese buriya umwanya w'umukuru w'igihugu ni umwanya woroshye ku buryo wo utagira icyo kiruhuko cy'izabukuru? Aho ndaheraho ko urabona ko umwarimu agira gutya agakora akazi yageza mu myaka nka 55 cyangwa se 60 bati azajya mu kiruhuko cy'izabukuru. None bajya gukora icyo kintu cya politiki nta myaka baba baragennye bakavuga bati habaho kujya mu zabukuru. Ubu ndabifatira ko urabona ko hari ukuntu umuntu agira gutya akavuga bati ni umukuru w'igihugu kandi agwa afite imyaka za 85
mirongo icyenda
yemwa.
Mugabe yari hafi 90.
Nabariya ba Budarazizi Buteflika.
Yego.
Ese buriya mu by'ukuri koko iyo umuntu agejeje hejuru y'imyaka 60 mfatiye ko mbona wenda buriya akazi k'ubuyobozi bw'igihugu mbona mbese kaba ahubwo kanakomeye gusumba nako k'ubwarimu cyangwa se k'ubuganga. Muri make nkibaza ese waba ari umwanya woroshye ku buryo umuntu yazawukora kugeza muri iyo myaka?
Joseph, tuzagerageza tugushakire umuhanga wanonose politike ndetse n'ibijyanye no kujya mu zabukuru, hanyuma atubwire ibyo baheraho. Ese ibyo wibaza nabyo turebe niba twabibonera ibisubizo. Urakoze cyane kandi kuri icyo gitekerezo cyane.
Sawa rwose, mbaye gushimye dirwema. Ugira ibihe byiza.
Urakoze cyane.
Sawa sawa.
Kuri telefoni reka dufate na Mandikiro Wirwe. Mandikiro, uranyuva? Ndibaza ko tutamufite kuri telefoni. Victor Wirwe. Victor, uranyuva?
Ndako.
Uri hehe?
Ndi Kigali.
Namahoro.
Namahoro Masaka saa, turashimira Imana, ikirere ni cyiza. Aramaze iminsi hari izuba ryinshi. Ariko urabona ko hari amafu rwose no kubona ko imvura yashatse kugwa bikanga. Ariko ikirere ni cyiza kabisa, bimwe bitanga ikirere cy'amafreshe.
muri freshe.
Ushaka yashyira ikota agatembera nta kibazo kabisa.
Okay, icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi?
Nashaka kugaruka ku makuru yavuzwe cyane muri iki cyumweru, wenda ni radio yanyu bifitemo uruhare ry'umuhanzi Aline Gahongayire yumva ko yavugiye ku Ijwi ry'Amerika, ngira ngo mwarabikurikiye. Numvaga indirimbo mwatangiriyeho z'abo bahanzi bari kuzamuka, Maroni n'uriya musaza. Mwana ubuse nabo nibageraho bakavuga ko bageze ku Ijwi ry'Amerika. gusa no abantu babifashe gutandukanye. Ariko ugiye gushishoza mu kuri habayeho kwishongora. Numva ko haba n'abandi bahanzi nimba bageze amahirwe mukabaho iyo chance yo kunyura aho ngaho, wenda hari ukuntu hari aho babanje kunyura kugira mubamenye. Ntago bapfa gutumbagira ngo bagere ku Ijwi ry'Amerika batabanje kumenyekana mu rugo. Kumva ko kuvugira ku Ijwi ry'Amerika ari ikintu kirenze, wenda ubwo natwe amaradiyo hano ntitwazakongera kuyahamagaraho.
Icyo navuga ni uko ntago navugira uwo wabivuze, gusa twebwe nk'Ijwi ry'Amerika nta muntu twumva ko umwe ari hejuru y'undi, abantu bose tubafata kimwe. Iyo ari inkuru yari umutumirwa tubafata kimwe
cyane kabisa. Gusa bo nta kosa wenda mwe mwaba mufite. Ko nimba umuntu afite icyo yigejejeho, mwebwe icyo muba mushinzwe nabisobanura gute
n'uguha ijambo.
Voila, n'uguha ijambo bitewe n'icyo yagezeho, n'icyo yakoze. Ariko nanone kumva ko Ijwi ry'Amerika ryaguhaye ijambo, kumva ko abandi baciriritse, mwe nta kosa mwe mubifitemo. Ibyo ni ibintu byumvikana. Ndabizi ko abahanzi baba bakurikira ibiganiro byanyu. N'undi wazagira amahirwe nk'uko narivuze, nabo bahanzi mwatangiriyeho n'abahanzi bari kuzamuka ntibumve ko ubwo babacuranze ku Ijwi ry'Amerika, kuko hano dukurikirana showbiz cyane. Iyo umuntu agize Imana akanyura nko kuri sheni mpuzamahanga video iba ari inkuru. Iba ari inkuru biracika, ugasanga bapostize ya n'umunota n'isegonde byanyuzeho arabivuga. Urumva? Ariko urumva ko deja ukuntu tubona ko indirimbo zacu ziri gutera imbere, bifuzaga ko n'imyumvire yatera imbere.
Birumvika
ahubwo ugaharanira noneho kurenga, umva ko wanyuzeho, ahubwo ukagera aho utumirwa nawe ukaba umuntu ukomeye, nk'uko tubona aba batumira hano bakabaha amafaranga menshi. We ntushimishwe no kumva ngo televiziyo yakunyujijeho, radiyo yakunyujijeho, ukumva ko hari ikindi kintu, ugasanga umuntu aricaye no navuga ati icyo nashakaga nanyuze kuri Voix d'Amérique ntiyongere gukora. Nicyo numva njye nashaka gukosora abo bahanzi bacu, ahubwo baharanire kugera kure. Nka kuri uriya mwana Buravan yazungurutse Afurika yose akajya mu Bufaransa akabemeza, kandi ari umwana uzamutse utari uzwi cyane, ariko ubona ko yashyize imbaraga mu mpano ze kurusha kujya guhangana. Yego, nk'umuntu ngarutse kuri Aline, hari ikinyamakuru akoreraho hano yigishaho gospel. Nimba uvuze ko ibintu biri lokale wabirenze, kuki se ukora kiriya kiganiro kuri iyo televiziyo, kandi na televiziyo ari lokale? Umva wenda sinzi bijya bibaho umuntu aba yaramutse nabi ukavuga ikintu wenda ukaza kwicuza nyuma, gusa byabira isomo abandi. Kuko ndibaza ko nawe uburyo yabivuzemo na impact byagize ntabwo ariko yabitekerezaga. Iyo bibera isomo abandi, saba n'abanyamakuru nabo bino bari kumujinya. Biriya bibaho, kuvuga ngo bahise bamufungira ibihangano bye ntibazongera kubikina bizajya bikinwa ku Ijwi ry'Amerika, nabyo mbona ko habaye kwihuta cyane, habeho koroherana. Koroherana n'abahanzi bacu, birinde kurengwa kwa numva ariyo nkunga nanjye natanga.
Victor, ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Ukomeze ugire weekend nziza aho ngaho i Kigali mu Rwanda.
Murakoze cyane, namugire weekend nziza.
Radio Ijwi rya Amerika, reka twumve akaririmbo kamwe hanyuma mu kanya tugaruke twakira ibitekerezo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Panda sinu ya faya, sinuona.
Say, zenimiro gwefama. Say, zenimiro, yeah. Say, zenimiro gwefama. Say, zenimiro, yeah. Zenimiro gwefama. Zenimiro, yeah. Zenimiro gwefama. Zenimiro, yeah.
I say 1, 2, zenimu kabala. 1, 2, zenimu kabala. Say 1, 2, zenimu kabala. 1, 2, zenuku kabala. Hey, what? I'm the man for the planting. I'm the man for the weeding. I'm the man navigating. And in the end, girl, I'm gonna be a blessing. Take my time, no more rushing. Where you want, you're a blessing. Come again, me a leading. Number one, now why are you no debating?
Sending me low with fama. Sending me low, yeah. Sending me low with fama.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, ikigano ni muri sanga muri studio ya karindwi, muri kumwe nanjye Edi Rwema. Nkuko nabibabwiye tugitangira, ni kuwa gatandatu umunsi tubaha umwanya kugira ngo mutugezeho ibitekerezo cyangwa se amakuru yaho mutuye. Kuri telefoni mfite Emmanuel Wirwenez. Uri hehe?
Ndi munta y'amajyepfo mu karere ka Ruhango.
Namahoro.
Na mahoro, na mahoro.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi, Emmanuel?
Bo, na makuru agiye atandukanye ariko hajyanye n'ubuzima. Mukanya numvaga ikiganiro cyari kirimo guca ku Ijwi rya Amerika. Kijyanye n'iby'abantu bahohotera abana, ibikorwa bibi bikorwa n'abantu bakuru ariko bikoreye abana. Nagiye ngerageza gukurikirana ariko kubitekereza n'ibiri kubera mu gace ndimo. Ngerageza nko kubihuza nsanga ese icyo gikorwa najyaga nibaza kuko ese umuntu mukuru ashobora guhohotera umwana. Ariko kuri ubu ngubu igisubizo nakihaye ni ituma nifuje kugira ngo ngisangize n'abahandi hataragira umuntu utesha agaciro ibivugwa. Hari igihe ibintu bivugwa tukavuga tuti ibyo ntibyashoboka, ukabona nk'umusaza nka Manuel bikavugwa ngo nafashe umwana ku ngufu. Ariko kuri ubuge aho ndi nari ndimo gukurikirana amakuru ngenda nganya n'abantu mvugana n'abantu, ariko mfite na karadiyo ku gutwi nkurikirana ikiganiro cyacaga ku Ijwi rya Amerika. Bavugaga ku bijyanye no guhohotera abana n'uburyo n'ingamba bafata bishobora gukorwa, ariko kuri ubu dufite ikiza cy'umubyeyi wafashe umwana we ku ngufu. Bivugwa ngo ni ikintu gishobora kureberwa mu yindi, bishobora kureberwa mu buryo butandukanye uko abantu babibona. Hari abantu babibona ukundi, hari abantu bavuga nk'aho ari ikintu yibaza na kera na kare byabagaho, ariko kuri ubu ngubu ni uko ahari igihe kigeze kugira ngo itangazamakuru cyangwa se n'uburyo bwose bwihuza nzira abantu bahurire ku bitangazamakuru nk'uko nguko duhurire ku Ijwi rya Amerika tugirane ibiganiro, tuganire tuvuge ibibera hirya no hino. Kera kose hari umugani bajyaga baca mu Kinyarwanda ngo muramba barati n'imba na gukoresha nabanza kubyacu uburenganzira cyakabisabira imbabazi kuko
niba ari imvugo wumva itabereye na gusaba ko utawukoresha.
Murakoze cyane. Mbo buriya urabona abanyarwanda bajya bavuga ibintu bakazimiza, ariko yajyaga avuga ati wenda ushaka ibiryo byo kurya kubishira ipfa arabyihingira, niko wenda niyo mvugo nakoresha ntandagaje umuco nyarwanda. Ndumva ikinyarwanda cyo burya kigera gihurira mu nzira nyinshi, ariko bivugwa ngo ugiye kureba n'indi mubyeyi munsi wa none atinyuka gufata umwana we w'umukobwa ari imfura ye akamufata ku ngufu akamugira umugore ye, bireberwa mu buryo bwinshi bugiye butandukanye. Ariko kuri ubu ngubu ndahamye kuri neza ko mfite amakuru y'umwe mu bantu babikoze. Je numvise kiriya kiganiro ngira ngo ahari bariya abantu barebye ibyo nari ndimo cyangwa barebyeho nari ndi, bareba n'ibiri kuhavugwa, bareba n'ibiri gukorwa. Ese ni izihe mbaraga zakoreshwa kugira ngo n'imiryango wenda mpuzamahanga cyangwa se n'imiryango ya sosiyete nyarwanda igire uburyo yakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo urwanye kiriya kintu? Iki kintu ni icyorezo, ndakubwiye Edi. Hano abanyarwanda dukunda kunywa cyangwa se dukunda ibinyobwa bisembuye inzoga abenshi dukunda gukoresha inzoga zisindisha aho usanga abarundi byo bavuga neza ngo ni ibiyayura mutwe usanga umuntu mu mutwe we hatakibara neza hatagikora neza atari umuntu uri ku rwego rwo kuba yatekereza neza
kubera ibyo bisindisha
twaje kuganira uyu mugabo twaje kuganira ambwira ko ngo igihe kimwe yifuzaga kuryamana n'umukobwa ufite imyaka 14 ngo yaba yari yanyweye ibiyobyabwenge cyangwa se inzoga ariko iyo ugiye kumva hirya no hino ntabwo igihindura ikintu cyabaye icy'inzoga ahubwo wumva ari ikintu cyabaye rusange mu bantu nibaza se ni izihe ngamba zifatwa kugira ngo iki kintu kiranduke burundu bari abavandimwe bakoze cya kiganiro hari ahantu bageze bavuga uburyo kibagiye gukorana na sosiyete sivile bagakorana n'imiryango ifite inshingano ifite abana mu nshingano zayo kugira ngo icyo kintu gicike ariko wakwibaza se koko mukuri nimba umwana w'imyaka 14 ahohotewe n'umubyeyi we azarenganurwa nande ese ni gute imyumvire y'abanyarwanda cyangwa y'abaturarwanda yazamuka ikumva ko umwana ari umutware umwana akarengerwa umwana agafatwa kuko akwiye kuba ari ndetse hakarindwa umwana mu biza byose hari byinshi bigenda bihohotera abana bahohoterwa mu buryo butandukanye hari abana bahohoterwa ku mashuri hari abana bahohoterwa mu miryango mu buryo bwo kurerwa aho usanga umugore n'umugabo baba mu bikorwa bidasanzwe abana bakabigiriramo ingaruka nkifuza ese ninde wazadufasha nka radiyo Ijwi ry'Amerika ngira ngo mukunda gutumira abantu benshi muzadufashe mu gutumira umuntu wabasha kurasa ku ntego akadufasha ikintu cyatuma ubuzima bw'abana ba none barindwa ibibi kandi bakarindwa kuba mu buzima bugayitse nka buriya kuko nimba umwana akoreshwa imibonano mpuzabitsina akiri uruhinja bizamugiraho ingaruka kugeza mu myaka ye y'ubusaze ndetse ntiyizera ko n'uburambe bwe butazaba bwiza cyane.
Emmanuel, ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe. Nk'uko ubyifuje, tuzagerageza dushakishe abayobozi bafite mu nshingano zabo kurengera umwana, turebe niba baza, hanyuma tukazakiganira mu buryo burambuye. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane.
Yego. Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite na Louis Michel wirwe neza.
Uraho Edi.
Namahoro.
Yese kimye Edi.
Bite ku Kamonyi.
Wanze kuba ngahimbaze.
Ashimwe cyane.
Ubwo ntabwo uri umukristo. Ku Kamonyi ni byiza Edi. Pero rwose ndagusuzuguye. Ku Kamonyi ni byiza.
Yego.
Ariko Edi. Hano mu Rwanda. Bose ubikintu bitumbura umunyarwanda
gerageza ariko ugabanye ako karadiyo kari iruhande rwawe
radiyo kanyizima reka niyo kwigira hano mu Rwanda nta tumba ryabaye ukwezi kwa kane kwagari ukwezi kwimbura ndakubwira nk'umuntu w'imana ahahise akavuga gake cyane kamabwa ubusangusa kwezi nta tumba ryabaye ariko ngewe nigeze kumva ko umuntu yageze kumva umuhanga uvuga ngo ubundi byabaye umwaka ushize mu Rwanda ntabwo imvura nyinshi ne ngo biriya bintu ngo biba inifwa antire imyaka 2023 mbiza ahari ibyo akanikomereza hanyuma ndagira ngo mbibwire ko mbashimira cyane ibihugu bya Amerika ukuntu mutubisikanya ntabwo umuntu umwe ahora ku murongo wo mukora ku buryo ufata abantu bose bagatanga ibitekerezo byabo.
Urakoze cyane. Icyo twifuza ni ukugira ibitekerezo bitandukanye bituruka mu bantu batandukanye
kabisa rwose. Ndabashima cyane. Hanyuma ariko gero nkandi bose mujye mumbabarira kubera ko nzi ko mfite icyo cyo kutabona gero za telefone ntabwo njye nandika ngo mujye muhani ndakomeza ndakubaza akabazo gatoya akabazo ntubaze ku makuru mwatambukije ngo umunsi w'abakozi hano mu Rwanda senza zeso travaye ngo kaba tugiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatanu ariko ngo mu kwezi mwege muri Amerika ngo ni ku wa mbere w'ukwezi
kwa cyenda
uje kuza kumbwira impamvu ibitere ese muri Amerika n'abakristo bahaba nabo se bategereza uwo munsi ako ni akakabi akabazo kanyuma ngira ngo mubaze Edi ndagira ngo utumye bose ngo tube kuri muganga ukunda kuduha mukunda kudushakira abaganga bakaza bakatubwira ibikoresho bikatugiye kandi bikadushimisha ndagira ngo tube ku muganga muzadushakira umuganga wo muri minisante hano mu Rwanda niwa bichiwazo nje chabu na tu unakimu mbeera kuhi nilihani niwa jabgenji niwa jabgenji kwa sabugwa nivitemea kuingira haza kanyanga ama tavi anyuanya ni mingi mingi minyuanya sabu na virondo na mwena wuna sezabu trawani aliko naraka njensiti hana murgwanda halitavi jenjiramu mini saante ya ya tazi ya nitaichi nungu ilitavi niteru murgwanda ingwari zimitima ingwari zinizi ingwari isha narujose yukabea chani kani aliko nono itabi likinji eski ijo tabi kwa jinji ya kami misanti ziko mitaru mguwa hii chara wanani chambi wa muwazi chari chakami na muwaza kweli ese nyakuwa wa mwini misanti ijo tabi mwanga kanyanga mwanga kanyanga alikani ya tabi jenji la muu ikiwa mjensiti alitabi ya uzo ya jihanga hili na kusama kani makuru kituwa karawente nasionali watubi ilangu ya tabi wa prizari ina munganda nijolivi alika watubi ilangu ya tabi ya jihanga ya su ya mungo na ida prizgo watubi ilangu narjo na achoza litei alika narjo ni itaji utaza alu na mwaza nese gosi yukawi awali ya dosi yao wani nisaedi
ndakumvishe ibyo bibazo byawe
ubushake uno muri minisante rwose tuzamwe uzahita umwegeroze byanjye urakoze edi urakoze rugi amerika murakoze cyane
ndagushimiye
ugora amanywa meza iwanyu amanywa meza
ubu twebwe ni saa 4
eh amanywa meza edi
urakoze cyane ugira umugoroba mwiza nawe na
wikendize ubu twebwe ijo ari ngo ngo imvura yahise ariko nta gari imvura no busa busa kwati natuba twabonye uribaza eh kitumarizaba
turagushimiye cyane radijwe rya America ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga kuri telefone dufite kandi undi mukunzi w'ijwi rya America Didier wirwe neza
Niriwe na mahoro.
Na mahoro, uri hehe?
Mbodeo ni Zambia, Rusaka.
Na mahoro muri Zambia?
Na mahoro, Trashima.
Cha wifuza kutujezao ni ichi umusi?
Chambere wifuza kutujezao, ugambere mbefita kawazo. Ariko ndire kumbaza kawazo, mbanje kwa shimia. Ukona mana tanzi, minerari kukenshi, ni mundoni na kutuka ani.
Ngira ngo nkuko wabyumvishije bivugwa n'uyu mukunzi w'ijwi rya Amerika usoje mu kanya tugira abantu benshi batwandikira ariko ikigano kimara isaha ntabwo ari kenshi abantu bose batwandikiye twashobora kubahamagara no kujya mutwihanganira
ubwo birumvikana hanyuma ubwa mbere na mbere cyose nashaka kubabaza ni ryari muzotunganya ikibazo kugira ngo mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho dushore kuba twakurikirana amakuru nk'uko byabaye kare
icyo ni kibazo kigoye ntafitiye igisubizo ariko haba ubuyobozi bw'ijwi rya Amerika bagerageje kenshi kugira ngo icyo kibazo kibe cyabonerwa umuti ariko nk'uko wabyumvishije mu minsi yashize nubwo ibihano bya mbere byari byarangiye leta y'u Burundi yafashe icyemezo cy'uko igumizaho ibihano yafatijwe rya Amerika byo kutumvikana kuri FM ndetse amasezerano bari bafitanye na radio BBC yabongereza nayo araseswa ubwo ikibazo ahanini kiri mu maboko ya leta y'u Burundi kuba yagira ikikora
aho murakoze kuri icyo nibaza yuko muzora mukagana mukabitunganya ngira ngamakuru ashaje arashire kutugeraho
nibyo twifuza
nande kubganje ko nimero za WhatsApp zanjye mu gishitse ni ndako mujye muri ano ngira byo ndohera cyane gusumba
urakoze cyane tuzabigira
hanyuma yego hanyuma icyo nashaka kuvuga ni ku byo bagenzanye bagiye bavuga ko aho mperereye muri Zambia ngiyakije kuraba cyane cyane ku bijyanye n'ibyayiromutwe n'ibiyobyabwenge kuvuga yuko n'ibintu byawe ikibanza kinini cyane gushikaho n'umuntu abona ko bishobora kumubwira ko ingaruka mbi ariko akabibandanya kandi na leta na nyine ikabishyigikira cyane cyane igashyigikira amakampani abikora ni ukuvuga yuko kenshi bikunda kubona yuko ibitera ikibazo araza bishyigikiwe n'abatware nabonye batanga bafitemo uruhara na cyane cyane ko bafitemo inyungu nyinshi gusumba icyo ni ikibazo kigoye cyane kurwanywa ariko ikibazo kigaruka kandi ngaho ni uko bigaruka bikorona urwaruka kwagwaruka nabo ugasanga muri kazoza ariko guvuyemo kazoza k'igihugu ariko ugasanga ntacyo bashyizeko ama ibisigaye nabyo icyo navuga hanini ku bijyanye n'umunsi mpuzamakungu wahariwe umenyeshamakuru nugaruka gato ngerageje kuraba kenshi turasanga umumenyeshamakuru hari igihe arenga ku mategeko y'umwuga wiwe agasanga yarenza karindwi mbere ugasanga yagiye mu kibanza cy'umunyepolitiki kandi ndetse ku munyeshamakuru mugabo atahengamye kugira ngo impande zibiri zidahuje zitandukanywe n'amakuru yashyikirije icyo nacyo nibaza yuko byari bikwiye ko mu bantu biga uwo mwuga kuko ni umwuga boza bararaba koko umuntu yawunonosoye kandi agukurikirana afite akarangamutima deontoloji y'umumenyeshamakuru koko akareba ibihererwa akazi bibafasha cyane kugira ngo abantu bose bakurikirana amakuru bumva ko umuntu yashyikirije amakuru nk'uko ari mugabo atahengane cyangwa ngo ashyire ko akandi kantu karenze urugero mwamukoze cyane hanyuma nkarangiza ndabasaba kandi bibutsa ko zunda amakuru ya VOA kandi kuva kera cyane VOA igitangura gushyiriza amakuru cyane cyane kuri FM muze murayanshyikiriza kuri WhatsApp yanjye byongera cyane gusumba kuko ndakunda ama information cyane hirya no hino ku isi mwamukoze rwose
Didier ndasaba mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma waguhaye ijambo ko akanimero kawe tukabika hanyuma tuzagerageze kujya tukugezaho ayo makuru urakoze cyane nawe ugire umugoroba mwiza kandi udusuhurize abakunzi b'ijwi rya Amerika aho ngaho i Lusaka mu gihugu cya Zambia ijwi rya Amerika kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika nshimira Imana wiriwe neza
Neza Edu
uri hehe
yani Kigali
n'amahoro
na yego n'amahoro ndagira ngo mbanze nshimire ijwi rya Amerika ndetse n'abanyamakuru bajya
urakoze
ibibazo nagira ngo mbaze iyo turebye umupaka w'Ubugande wabashaga gucaho ibintu byinshi bigemurirwa hano mu Rwanda yewe mperutse kumva amakuru wenda yuko ngo waba baremeye kuwufungura ariko nibaza ni ko ibiciro by'ibintu byahise bijya hejuru mbere yuko bamaze kuwufunga bawufungura ntibyongere ngo bigabanuke ibyo si ikibazo kiri kutubangamira mwatubariza nyine abantu bohe bari hejuru bashinzwe iby'imi yenderanire ara mu Buganda n'u Rwanda
urakoze nshimira Imana kuri ibyo bitekerezo byawe icyo kibazo cyawe tuzagerageza tugikurikirane nitubona igisubizo tuzakikugezaho
Amazing ureba mazi gye ngenzura uyu musire kamivuge kwa yuwashaka uyu musire kamikubire ko nwayo mutima baby nundize oh nushavuze emeru tari namusanga kuko nanyeje ngusanga Kuko nanjye ngusanga ngombeze fata
nshaka kwihawe se ni wowe mbona mu maso nkabona nawe musa wowe ni yewe nakwihawe se chonga fata unkomeze fata nunda kure oh fata unkomeze baby fata 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 fata
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Edirwema. Uyu munsi nkuko mumaze kubimenyera ni kuwa gatandatu, umunsi tubaha urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru cyangwa se ibitekerezo byaho mutuye cyangwa se mugeni icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose, ariko nanone tukanyuzamo tukabumvisha zimwe mu ndirimbo zikunzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Kuri telefone dufite Ngoboka, wiriwe neza.
Halo.
Gurihe bite Ngoboka?
Ah, makuru ni meza, muraho neza.
Eh, gurihe he.
Ndi Ngoboka Jean Claude Bumerere mu karere ka Ngoma mu rasaza rwa Rwanda n'umurenge wa Gasarama, mu karere ka Kirwa mu dudure na mbere.
Na mahoro.
Eh, na mahoro kapitan mukunzi wa Dizi Amerika 5 kuri 5 sinya nk'umagana nkuraho rushinge.
Turagushimira cyane.
Eh, wende mwene nyina besi banze ku izina rya ambasaderi Ngoboka Jean Claude. Eh, kuwele biganire byiza byanyu kuva kwa mbere kujya kwa gatanu imbere iminsi yose mba Maria bari ne muri weekend mu makuru mwikiganiro muri isanga biganire byose ndabikurikira gatanu kuri gatanu.
Makuru kise ingoma uyu munsi?
Ya makuru twiriwe tumeze neza, ubikirere rwose cyo nabwiye no kukere cyakiriwe gituje muri amaza tungana. Imvura imaze gutonyanga, abaturage rabona ko umutekano ari wose. Bari kwishimira no kuba twebwe mu turere twose tugize intara y'Iburasirazuba, ariko karere kwejeje imyaka cyane. Rwose mbwira abakunzi ba Radio Ijwi y'Amerika badukurikiye ko hano mu karere ka Ngoma ibishyimbo bireza, abaturage bari kurya. Nta mapfa hari, ibitoki dore ko ari hehe iwabo, ibitoki rwose ibitoki bireze nabyo bari kurya. Bintu byose mbega ubu muri rusange abaturage nuko batekanye, bakora business bajya mu masoko neza, bakagaruka bakwiza Radio ya Amerika batuje nta kibazo bafite. Ryo ko ari imwe mu maradiyo ihafatira cyane, iyo dusize rwose ku murongo w'ijana kandi ibice bitatu tubafata cyane.
Urakoze cyane Ngoboka. Kandi natwe
none ikindi nagushimira by'umwihariko nagenda navuze nuko manje gushimira abanyamakuru ba Radio ya Amerika bose ndetse n'ibiganiro byiza mutugezaho. Birashimisha cyane kandi bigatuma mbakurikirana bitewe n'ubumenyi ngenda nkuramo mu biganiro byose nitabira. Ikindi nakubwira natangira kurikira Radio ya Amerika nuko ubu turi wa karere ka Ngoma kari mu mihigo, murazizi imihigo, kivuze ni ukwesa imihigo. By'umwihariko afatanyije n'umurenge wa Gashando turi gutegura igikorwa cyo bise Games Champion. Ni amarushanwa azakorwa mu ngero zitandukanye mu rwego rw'umurenge wa Gashanda. Ayo marushanwa akazaba ari yamakazi miga akayumvisha abaturage noneho kugira ngo niba nibumva umuhigo bajye bumva icyo ari cyo batiriwe bajijinganya batekereza ibindi. Ubu abaturage bari umurenge wa Gashanda ejo twari turi mu nama twasanze umurenge wa Gashanda ugeze kuri 70% yo kuba uri kwesa imihigo mu mirenge 14 igize akarere ka Ngoma. Ubwo abaturage tuganire nabo batubwira ko bishimiye uburyo imihigo yitabiriwe, uburyo dufishi babahaye bari kugenda batwuzuza neza bese imihigo. Bo baraza bakagwa agafishi bakavuga ati jyewe kwanjye nk'urugero ati nkanjye Ngoboka Jean Claude niyemeje umuhigo wo kuvuga ngo nzaba mfite inka ebyiri, nzaba mfite akarima k'igikoni, nzana abana bari mu mirire mibi, nzaba mfite mu rugo kwanjye. Ugasanga ni ibikorwa byinshi cyane imihigo bigishingiyeho. Wenda umurenge wa Gashanda ati tuzaba dufite hegitari y'imyumbati, tuzaba dufite hegitari ya soya, tuzaba twaroroje abaturage mu buryo bwa girinka inka nk'ijana, tuzaba twaratanze ihene mu baturage. Ni ibintu byinshi biba bigiye bikubiye mu mihigo, ariko nshimira ubuyobozi bw'umurenge wa Gashanda uwiringiye Finiyasi nawe uri kugenda bidufashamo neza agenda akangurira abaturage imihigo ndetse bakanayitabira, basanga rwose abaturage ni igikorwa bari gukora kandi bashishikaye. Umuyobozi umwe w'akarere ka Ngoma Frodis Nambaje na akaba yaravuze ko ashaka byibuze ko akarere ka Ngoma gashobora kuzaza ku mwanya wa mbere mu turere tugize igihugu cy'u Rwanda, kuko mu myaka ishize kari kaje ku mwanya wa kabiri, ejo bundi kamanukaho imyanya akaza ku mwanya wa 20 kangahe, ariko uyu mwaka avuga ko agomba kuza ku mwanya wa mbere. Kandi n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze cyane abashimira nuko babimufashijemo bari kugenda babyesa. Urugendo nakubwiye ko uyu murenge wa Gashanda ndimo hano mu karere ka Ngoma ugeze kuri 100% mu rwego rw'imihigo.
Ngoboka,
n'igikorwa cyiza cyane.
Ni byiza, urakoze cyane Ngoboka kuba uhatubera kandi ukatubwira uko ibintu byifashe aho ngaho mu karere ka Ngoma. Ndagushimiye cyane kandi ugire weekend nziza.
Namwe mugire weekend nziza n'abanyakire kuri mikoro za mbere. Ubwo yari Ngoboka Jean Claude Murasaza w'u Rwanda mu karere ka Ngoma mu murenge wa Gashanda mu kagari ka Kerwa. Mugire weekend nziza.
Urakoze cyane. Radio Ijwi rya Amerika, kuri telefoni dufite na Alma Wirwe neza.
Wirwe nyakwa mwisha makuru yagirwe
mu. Na mahoro.
Turaho.
Turaho natwe. Icyo wifuza kutugezaho uyu munsi ni iki?
Je nashaka kuvuga ku byerekeye isabukuru yeje ya mwisha makuru. Ubwigenge.
No munsi wahariwe ubwisanzure bw'itangazamakuru.
Umunsi wahariwe itangazamakuru. By'ukuri abamenyeshamakuru nta bwigenge bafite, nk'uko navuga ku isi yose nta n'ubwigenge bafite abamenyeshamakuru by'ukuri, kuko n'abamenyeshamakuru bafashwe nabi cyane. Mukaba musanzwe mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi abamenyeshamakuru nta bwigenge na bumwe bafite by'ukuri kugeza uno munsi, nk'uko bivuga ko abamenyeshamakuru barenga ijana bahunze igihugu kumva ziriya kandi zizwi n'amahanga, zizwi n'abarundi. By'ukuri jewe ku bwanjye navuga nti amaleta ku isi, kuko sinoca mbwa mu gihugu cy'u Burundi cyonyine, kuko uri kurumviriza za Afghanistani, za Uganda, za Afurika nta yose kwanza. N'abantu ni ibihugu byagiye bitoteza abamenyeshamakuru, bafungwa, bicwa. By'ukuri jewe kugeza uno munsi nahanura ibihugu byo munsi kuvuga ngo igihugu cyonyine cy'u Burundi nagira nacyo kirimo, nicyo kiza n'ubwa mbere ngira ngo ku isi kugeza uno bwa kabiri cyangwa bwa gatatu ku isi gihohotera abamenyeshamakuru. Kuri nasaba ibihugu byombi ko byo kwigengesera bikagarukira bigashyira imbere umwuga w'abamenyeshamakuru. Umwuga w'abamenyeshamakuru kuko niyo soko y'igihugu, niyo soko y'igihugu umwuga w'abamenyeshamakuru, ubwigenge bw'abamenyeshamakuru. Ariko hano mu gihugu cy'u Burundi urumva iradi ni igendera ku mateko y'igihugu, ikavuga icyo ishaka babwira ko babafunga cyangwa bakabangaza nk'uko babyivugira. By'ukuri ibyo nariko ndahanura ibihugu nk'ibyo by'ukuri kubahagarika iyo ngendo bakareka ubwigenge bw'umenyeshamakuru. Nibyo soko ry'igihugu kanaka icyo ari cyo cyose, kuko abamenyeshamakuru batahari nta terambere, ntawe rishika, nta na hamwe rishika atari umenyeshamakuru ariko arabivuga hirya no hino ku isi, ntawe bishika nta na hamwe. Mu gihe mbona hano iwacu mu Burundi wenda ibyo atakiye n'icyo babwiye, ahubwo bavuga ati nk'imunazo nahirahira naho nyuze n'ikirenge mu Burundi mugaruka. Ubwo nsi niba ko byona ko ndakubona agaruka kuko mu gihe wagiriwe hanyuma ukuri.
Usoza Arma, kuko umwanya utubanye mutoya.
Hanyuma nashaka ku cya kabiri, ijya kabiri nashaka kuvuga ku ibyerekeye abanywanyi b'umugambwe wa gatorwa bariko batotezwa ku bwinshi. Ariko by'ukuri ibintu byari bikwiye guhagarara mu Burundi, kuko twese turi Abarundi bamwe, nta nyagupfa nk'uko nabo bamwe bariko barabivuga bo kwa Rwasa. By'ukuri niyo hagarika ingendo yo kwica abantu, kandi nasaba Leta y'u Burundi yuhagarika ubwicanyi buriko buraba mu gihugu. Abantu bariko baracibwa amazosi, abantu bariko barapfa bakirirwa bunyamaswa. Ubutungane ntibureke gukorera mu kwaha k'umugambi uri ku butegetsi, bakore bigenga
bagarukira gateka ka muntu by'ukuri nk'abo bakenyezi bari kwicwa bakirirwa n'abagabo babo ubutungane bwawe ukwiye gukora ukazumva ngo n'umugambwe kanaka burema ibintu n'ibihagarare ama nkarangiza ku kibazo cy'abantu cy'ibintu biri kubera mu Burundi namwe nitege kuko dusiga n'inkore ibitero biba kuma polisi y'igipolisi by'ukuri niba byabaye igihanga twese abarundi turi mu Burundi nyakomeje makuru ibyabaye mu mwaro nyabihanga by'ukuri ikintu cyitoteza cya polisi batavuga hamwe n'ubutegetsi nibaza ko cyuhagarara vurema
urakoze
yishwe gato nkuriya yishwe nyabihanga nibaza ko bibaye nk'umututsi by'ukuri ndakivuze uko kiri kose
aruma turagushimiye urakoze
guhagarara ibintu kuko ntibibandanye gutya kuko ntibizo kubaka igihugu ntaho bizoshyikana igihugu cy'Uburundi by'ukuri ntahantu.
Urakoze cyane Aruma kuri ibyo bitekerezo byawe, nagira ngo ngushimire kandi nkwifurize weekend nziza. Kuri telefoni reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wanyuma Jean Long wirwe.
Urawe neza Edukema?
Yego, uri hehe?
Ubu ngubu ndimo kuva ku kazi ndavandera nerekeza ku mukuru, ubu ngubu niho ndimo kutaha iwacu mu rugo.
Icyo wifuza kutugezaho ni iki mu masegonda make cyane?
Bose ndeka ngushimire ku kiganiro mwatugejejeho iminota yari yambwiye ngo yagiye ntakibwo igitekerezo cyane nzagitanga ubutaha. Urakoze.
Urakoze cyane Jean Long kandi ugire weekend nziza.
Namwe witeka biteho turi kumwe.
Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri sana. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro muri Sangamba. Shimire inshuti mwese mwakigizemo uruhare, shimire injeniyeri cyangwa watufashije mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranije iki kiganiro. Reka tubasigire indirimbo twapfaga iki y'umuhanzi Clarisse w'umunyarwanda.
Turangana ngo duhanganiye intebe z'ibyubahiro turebana ingwe ngo ntitubayeho mu rwego rumwe masikiye ntitucike na karurutega turajwe ishinga no guhumuka ishyari izangano ubugome biradushe ubuzima